Top boy, oh baby, I Kenya yetu. Oh baby, I Kenya yetu. Nasema baby, I oh baby, I watoto baby, I wa mama baby, I watoto baby, I wajane baby, I oh baby, I oh wanafunzi baby, I waze baby, I wajane baby, I mayatima baby, I wacheni leo niwaambie ukweli, wacheni leo niwaambie ukweli mambo ya baby, I umuhimu ya baby, I mambo ya baby, I wa Kenya wetu tungane pamoja, wa Kenya wetu tungane pamoja. Miaka 2019 Uhuru Kenyatta rais wetu, Raila Amolo Odinga walungana pamoja, wakaleta handshake, wakaleta handshake ina manufaa, ina manufaa. Ikaza BBI, ikaza BBI, kuleta maendeleo, ni kuleta maendeleo, saidia vijana, kusaidia vijana, kazi kwa vijana. Economic development, economic development, economic development, kuleta maendeleo, kuleta maendeleo. Tuko mbele, BBI tuko mbele, BBI tuko mbele, Wakamba BBI, Wakamba BBI, Mombasa BBI, Mombasa BBI, oh Waluo BBI, Yaluo BBI, Wakale BBI, Tukisumo BBI, Yaluo BBI, oh Mombasa BBI, Waluya BBI, Wakisi BBI, Mombasa BBI, Kenya nzima BBI, BBI, tunataka BBI, watoto wote BBI, oh BBI, BBI. Building Bridges Initiative is to bring development, to create job opportunity for youth.
Oh yes.
To raise funds and to build our Kenyan economy. That's the main role of the BBI. Nataka BBI, watoto BBI, wajane BBI, tunasema BBI, BBI, Raila BBI, Raila BBI, Babu wino BBI, BBI, Murkomeno BBI, Waiguru BBI, BBI, Orenga Jimmy BBI, Kenya BBI, Taka BBI, Tunataka BBI, Maendeleo, Tunasema BBI, Kazi kwa vijana, Tunasema BBI, Tunataka, Tunataka BBI, watoto baby, I wa mama baby, I tunataka baby, I Uhuru baby, I baba wetu baby, I Uhuru Kenyatta yani baby, I Uhuru Kenyatta baba baby, I Raila Amolo yani baby, I Babu Owino yani baby, I Abaluya wote yani BBI, leta maendeleo, kuleta maendeleo, kuleta maendeleo. Tukitaka BBI tutakuwa mbele, Kenya itakuwa mbele.
Ole tunai gavana Narok County,
mavuno tutapata, fisadi tutatoa, fisadi tutangoa, ukabila tutangoa, ukabila tutangoa, corruption yote, tribalism, amani,
tushikane pamoja, tulete amani, lete maendeleo, ani tulete amani, tulete maendeleo, Joho wetu, tulete maendeleo, Raila Molo, tulete maendeleo, Murkomen wetu, tulete maendeleo, Waiguru, atulete maendeleo, Wana Kenya, atulete maendeleo, Viongozi wote, atulete maendeleo, Viongozi wote, atulete maendeleo, Tunataka BBI, BBI, tunaimba BBI, yes, BBI, tunataka BBI, yes, BBI, tunataka BBI, yes, BBI, Kenya nzima BBI, yes, BBI, tunataka BBI, yes, BBI, katima wote, itawasaidia, tunguzi wote, itawasaidia, maendeleo Kenya, pia italeta, BBI, Rengo BBI, Rengo BBI, Raila BBI, Uhuru Kenyatta BBI, Uhuru Kenyatta BBI, Uhuru Kenyatta BBI, 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 Margaret Kenyatta, Margaret Kenyatta, Umama wetu, tunasema BBI, Ida Odinga, Tunasema BBI, Made, tuko pamoja, tunasema BBI, Umama wetu, Margaret Kenyatta, hey, Tumama wetu, Ole tunai, anataka BBI, 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 BBI,